waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid ah 3 kays oo kale oo coronavirus oo lala xiriirinayo qoys xanuunku ka dilaacay magaalada Adelaide ayaa laga helay gobolka South Australia. Shirkadda weyn ee daawooyinka ee Moderna la yiraahdo ayaa sheegtay in tallaalka COVID-19 oo ay baryahanba tijaabadiisa watay hadda la ogaaday in 95% dadkii lagu duray uu u shaqeeyey. Dowladda federaalka ayaa sheegtay inaysan jirin wax calaamada oo muujinaya in xanuunka ku fiday Adelaide uu dhaafsiisan yahay halka qoys ee uu ka dilaacay uuna khatar ku yahay gabi ahaanba gobolka South Australia. Ilaa iyo hadda 20 qof ayuu xanuunku ku dhacay gobolka South Australia, taasoo ku khasabtay in dowladda gobolkaasi ay soo rogto xanibaado caafimaad oo cusub oo ay ku jiraan in la xiro jiimamka ama goobaha lagu jimicsado, sidoo kalena la yareeyo tirada dadka kulmi kara. Qaar ka mid ah dadka dalka dibaddiisa ku soo noqday oo hoteelaha kaga jiray magaalada Adelaide ayaa sidoo kale loo sheegay inay u baahan yihiin in 14 maalmood ee karantiilka ahaa ay hadda dib u soo bilaabaan, ayna hoteelkaas ka guuraan oo goob kale ay degaan. Ku-xigeenka sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka Professor Michael Kidd ayaa sheegay inuu runtii aad ugu faraxsan yahay dadaalada xanuunka dadka looga baaraya ee ka socda magaalada Adelaide, kuwaas oo lagu doonayo sidii loo joojin lahaa in caabuqu u sii fido.
It's essential that people do get tested and it's essential that people
waa lagama maarmaan in dadku xanuunka ay iska baaraan, waana lagama maarmaan inay guriga joogaan marka laga reebo marka ay xanuunka iska soo baarayaan, oo aysan shaqo aadin, aysanna iskuul aadin. Sida wasiirku sheegayna, weli waxaanu isha ku haynaa waxa ka socda ama sida wax uga socdaan South Australia. Waana lagama maarmaan in dad badani oo aad u sartiro badan oo aad u sarreysa ay xanuunka iska baaraan, ayuu yiri. Dowladda Tasmaniana waxa ay sheegtay in xaaladda coronaviruska ee ka socota gobolka South Australia ay u muuqato mid dhaanta sidii la moodayay, laakiin gobolku waa Tasmania uu hadda digtoonaan dheeraada ku jiro. Dadka u soo safra Tasmania iyo dadka reer Tasmania ee soo maray South Australia ayaa laga codsanayaa inay iskarantiilaan 24 saacadood, iyadoo saraakiisha caafimaadkuna ay la socdaan ama isha ku hayaan xanuunka ka dilaacay ee South Australia. Premierka gobolkaasi waa Tasmania, Peter Goodwin, ayaa sheegay in heerka digtoonaan ee South Australia ay hadda heer dhexe tahay, laakiin xaaladdu markasta ay isbedeli karto. Premierka West Australiana waxa uu sugayaa sida xaaladda South Australia ee COVID-19 loo maareeyo iyo halka ay ku fiday, isagoo weli ku adkeysanaya in xadka gobolkiisu waa West Australia ay xirnaanayso. Gobolka ayaa hadda waxaa ka jira 12 kays oo ah dad ku karantiilan hoteelada. Waxaa sidoo kale la sheegay 480 qof oo kasoo safray South Australia ay shalay oo isniin ahayd galeen gobolka West Australia. Victoriana maalintii 18-aad ayaan laga helin wax kaysa oo coronavirus, iyadoo oo maamulayaashu hadda ay xiriir toosa la sameynayaan dhigooda South Australia si ay wax uga ogaadaan xanuunka halkaasi waa South Australia ka dilaacay. Saraakiisha caafimaadka ayaa la kulmaya dadka kaga imanaya diyaaradaha South Australia ee kasoo degaya garoonka Melbourne si loo fiiriyo xumada dadka rakaabka ee diyaaradaha kasoo degaya, sidoo kalena baaritaano degdega lagu sameeyay inay xanuunka qabaan. Iyo in kale, wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee Australian waxa uu sheegay in tallaalka shirkadda Moderna uu yahay mid lagu guuleystay Australiana ay wax ka heli doonto, laakiin uu u malaynayo inay jiraan tallaalo kala duwan oo lagu talaalayo ama tallaalo loo helayo xanuunka coronaviruska. Shirkadda Moderna ayaa sheegtay in tijaabooyinkii ay tallaalkan ka qaadaysay muddadii u dambeysay lagu ogaaday in 94.5% ay markaasi waxtar yihiin oo dadkii lagu duray ay markaasi xanuunka ka celiyeen. Tan ayaa ah macluumaadkii ugu horeeyay ee hordhaca ahaa ee tijaabooyinkan laga helay, waxayna sheegeen inay aad uga fiican tahay sidii ay filayeen. iyadoo dagaal culus lagula jiro xanuunka ama faafka xanuunka caalamka oo dhan. Greg Hunt ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in adduunku uu heli doono tallaallo kala duwan oo ay kala doortaan dadka iyo dalalku, tallaalladaas oo hadda tijaabooyinkooda ama horumarintoodu uu heerar kala duwan marayo. Wasiirka ayaa sheegay in khubarada caafimaadka ee dalkanu ay kala dooran doonaan 3 nooc oo tallaala, dowladuna ay markaasi qaadan doonto talooyinka ay u soo jeediyaan.
The evidence and the news from overnight is extremely important and positive for the world, and we really welcome.
Cadeymaha la soo bandhigay iyo warka aanu xala helay waa mid runtii aad muhiim u ah, waana mid aad ugu wanaagsan adduunka oo dhan. Runtiina waanu soo dhaweyneynaa, waxaana arrintani muujinaysaa inay u badan tahay in tallaallo kala duwan lagu guuleysto oo caalamka oo dhan loo helo. Mucaaradka federaalka dalkan Australiana waxay ka walaacsan yihiin in dowladdu ay doonayso inay eedeeda iska tuurto nidaamka loo bixiyey Robodebt oo ahaa deymo laga soo celinayay dadka cayrta qaata oo muran badan dhaliyey. Kadib markii dacwo wadareed ay dad badani ku qaadeen dowladda hadda la xaliyey, iyadoo dowladdu go'aansatay inay bixiso 1.2 billion oo dollar. Wasiirka adeega bulshada Stuart Robert ayaa diiday in xiriir loo sameeyo lacagahaas dadka cayrta laga soo celinayay iyo tiro dada oo naftooda gooyey. Inkastoo dadka qaarkood ay muujiyeen walaac dhanka caafimaadka maskaxda ah oo ay ka muujiyeen nidaamkaas deymaha dib loogu soo celinayay, nidaamkan loo bixiyey Robodebt ayaa macnihiisu ahaa in kombyuutarada hay-adda Centrelinkiga ee cayrta bixisa ay iyagu isu fiiriyaan qofka dakhligiisa iyo waxa soo gala, markaasna dad badan waraaqo loo diray iyagoo la leeyahay deymo ayaad qabtaan, balse mar dambe la ogaaday in waraaqo badan kumanaan qof lacago khalada oo aan lagu lahayn loo diray.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.